dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasohoje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi ubifuriza kandi kuryoherwa na programu z'Ijwi ry'Amerika. Mu kiganiro cy'uyu munsi umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa yasuye intara y'Amajyepfo y'u Rwanda areba uko ibibazo by'abaturage byifashe. Eric mikoroni yawe.
Mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi badusangira ijambo ni Eric Bagirubusa basuhuza. Dusangira ijambo ya none iragaruka ku murundo w'ibibazo bishingiye ku masambu mu murenge wa Busanze mu karere ka Nyaruguru mu Majyepfo y'u Rwanda. Hari imiryango isaga 10 ivuga ko imwe muri imaze imyaka isaga 80 ituye mu butaka bwa hegitare zirenga 30. N'ubutaka bivuga ko bwari ubw'umutware Sehene wigeze kwategeka hagana mu 1930. Abamukomokaho bivuga ko bahunze muri 59 kubera amateka yaronze u Rwanda. Abari mu masambu bivuga ko bayatsindiwe ndetse urubanza rubitegeko mu 2014. Magingo ya rero biracyari imbirimbiri guko hasigaye hitabazwa inzego z'umutekano mu kuhavana mu masambu. Haracyari ihurizo ryaho bazaberekeza twasuye havuga iki kibazo.
Moraho amakuru ko biruka
biruka nyine bara usuburiya
bariruka barahabutse
muraho
se
muraho
yego
eh
bahabutse kubera ikize
kubera nyine ngo umugabo waburanaga hari harubu ubwo bagize ngo niwe bakonye bahita birukagira imambu.
Yarabahabuye se?
Kuko babonye abapolisi nyine barirukanka bagira ubwoba. Ubwo bagize ngo ni wowe nyine impamvu bigende.
Bagize ngo n'abapolisi bagarutse?
Niyo mpamvu ubona bakina.
Abana, umupolisi yaje?
Niyo mpamvu ubona bahise birukanka. Neza ko mukingiranye umuntu.
Mumeze mute se?
Ndabona turi aho.
Niko, ngende umunyamakuru. Ibibazo mufite hano kuri aka gasozi byagenze bite?
Ibibazo nyine dufite nuko baje bakaduteza umutekano muke. Badutezeho umutekano muke, abana bakajya biruka, abakuru bakiyibuka. Ubwo rero nicyo cyabiteye.
Bande babateje umutekano muke?
Abaje hano. Nge naje asanga nyine baje, abana bavuga ngo baje hano ngo haje abantu batabazi. Ubwo rero abana bakirukanka ku musozi abantu dusanga birukase.
Wenda uretse abana abandi baturanyi bakubwiye ko abo bantu baje babaza iki?
Sinababajije jyewe, naje asanga abantu bagiye. Nta muntu wo kubaza ngo agusobanurire. Kereka nk'abantu nyine bari bahari nyine babaga bashitse ubwoba cyangwa babasore. Ubundi abantu bose bari birukase ku musozi bagiye. Nta muntu wari uhari.
Ndumva utari kunsobanurira neza byatangiye bite no gutara.
Oya gutangira nako navuga ngo byatangiye gukana gutya. Koko navugo nari mbari jewe sinaje ngo mbabaze na muntu ari kubaza rengwa gusobanura ngo bimeze gukana gutya.
Waraje usanga umusozi wose abantu bagiye.
Bagiye.
Wabyifashe mutese nk'umuntu
wawe. Nanjye narise nigendera sinaharaye. Nta muntu wararaga hano.
Gute se?
Na muntu nyine wahararaga kuko kugira uyu musozi wari hari abapolisi. Nuwabona abapolisi baje abana bakirukanka ngo babaze.
Abapolisi se bari bazanywe n'iki?
Ngo bari bazanywe n'uwo mugabo ngo kwabutanga ngo burana aka gasozi.
Agasozi mwagatuye ryari se?
Ngewe se ko naje hano amashati nyine ko naje jomo ndi ko ufite abana batatu. Ugiye ntabwo nakubwiye kuko naje hari abahapfukiye n'ubu bagihari nyine bari hasazi ukuraho abasanga nyine barikubwira neza. Urabona bavanyemo bamwe bajya kubafunga. Bagiye kubafunga abandi nabo barirukanka ati natwe batagaruka bakatujyana. Natwe nabwumva nabwo twari kuharara. Ariko baraje gusa nk'uko uje nyine abantu bonye nyine utungutse gutyo kaza gutya bakaza ukinjira ukabona barakimye. Niko nabandi barajyaga bakunjira mu rugo bakahita kwambika amapingu bakahita bakujyana. Nimo mbonye abana bagize ubwoba bakirukana kuko bababonye.
Umuntu se ndabona mu bafunzwe urampa makuru ya nyayo ninde?
Ni baraguhanurwa barahari bafunze. Barahari ko sinagira ikibazo.
Aba barimo?
Aha naye kano gasozi kose nyine karabura n'usibye ko naba hano.
Bana muraho.
Buraho winje bagira ubwoba bagakina.
kubera ko yuko nyine barajaga nyine no kuri ubonye tungutse twari tumeze ubonye ko ese bahaguruka bakasiga ukabona baragiye
reka dukomeze ubanyirike
muraho ego amakuru
Uraho chef?
Namara neza.
Ego.
Namahoro.
Namahoro. Uraho mchecho?
Kamera, kamera.
Ego. Uraho naima?
Uraho.
Amako.
I'm going to go to the house. Noneho twebwe turahabwa ati turahaguruka tujya hehe turayimpunze hehe mu gihugu ubwo bahise baza ati nimusohora ibintu mu bijugunye hanze
naheza mvuga ngo bahise baza uravuga ariko ari bande
abo bashaka amasambu nuwitwa Ntaganda na Gwabutanga nibo badutera noneho baraje baza bavuga ati nimutuvire mu butaka twe dukababaza tese twigize tuburanira hehe nimusome impapuro zibanze zinkiko ziva hasi twaburaniyemo bo bakazibura bakazana ingufu zabo noneho bakaza badutera ibintu by'ubwoba baraje kuri 11 haza gitifu w'umurenge araza sanga nta bantu bahari ati none se kudutunguye harabo yahasanze ati kudutunguye ati nange bari abantu baje biruka baza bantungura uninge kubahesha ibyabo ubwo bwarakeye ati muzaze kuri 12 ejo muzaze mwegerane babaremesha inama muzavuga ingingo mwumva namwe yubaka twagiye kubona tubona baraje bahamagara tabatuye hano ni mwegerane baregeranye baravuga tabatuye hano ni bande barahatonda bamaze kwatonda ati kitugenza tuje kubabwira ngo mutuvire mu byacu mwe mwaratsinzwe ati nta ufite ijambo nta hantu basomaga mu bitabo ngo badusomere ntaho ni mu mutwe babivugaga ati nta ufite ijambo ikintu uwo muntu bavuga ngo ni umuhesha w'inkiko yakoze yahise abwira ati babasore twazanye nimwinjire mukore hano haguru hari inzu y'ibati y'umukecuru bahise binjira mu nzu ngo nimusohore ibintu mujugunye hanze ubwo twahise havuyemo umusaza uwo twafunganywe ati ni intambara mwagaruye he muje kudusohorera ibikoresho mushibura hanze noneho umusaza ahagaze ku muryango ati nukuri nimwinjiramo iraba intambara nyine iravuka ubwo abantu bari naramubwiye ntidusomere impapuro saho twaburaniye zo kuva ku nkiko zibanze bamaze kumubaza gutyo arabibura asoma ahantu hejuru bagiye kugira icyo batanga hejuru mbega ku nkiko zo hejuru ubwo
kugira icyo batanga suravuga ko baburanye mudahari
tudahari yewe sinari impari
cyangwa ubwo bari bahamagaje kujya kwitaba ntimwajyayo
twebwe ntitwajyayo afite abo baburanye nabo bataburanye
kuki mutaburanye
twebwe ntabwo twaburanye kuri 19 niho twagiye gufungwa baragiye bajya inama tujya hanze yahise asohoka hanze asohose hanze noneho baramubaza ati none se hano niho haciye umushuru shefu honyine hariya haciye abana bari abashuru shefu ntabwo baraza gusenyera abatuye muri ubwo butaka bagarutse kuri 19 z'ukwezi kwa mbere bari kumwe n'abapolisi 10 banza na 3 nta wundi muntu bari kumwe ubwo uwo bageragaho kwari ukuyagara bafata bashyiraho amapingu abandi bayagara biruka gye bari babanje gufata umukecuru wari uhari hepfo bamushyizeho amapingu bamushyize mu modoka gye nagiye kubona mbona nanjye bangezeho bahita bankubitaho amapingu ndetse aba bazisambu hari n'uwaje kumfata mu izosi hano undi ahita afata ku mutwe ngo ziba umupolisi nahita afata gutya ahita nyambika amapingu aragenda ashyira mu modoka haza uwo musaza nawe basigaye bategereje nawe baramufata bamaze kumufata ndetse baranamukubita ubwo araho yanga ko bamujyana baragenda umusaza nawe bamushyira mu modoka we yagiye anaryamye umwe banavuga ko yapfuye hagaragaraga agiye n'uwo mukecuru twicayemo turi babiri
icyakurikiyeho ni iki
tugezeho baradufunze bakajya batubaza ati ntabwo mwemera kuvamo by'abandi ati rero turabivamo tujya hehe ko dutuye turi abanyarwanda dukaba dutuye uwo nawe akaba afite gakondo yiwe yaraje ari umushuru shefu uje kuyobora twe turava mu byacu tujye hehe ko turi abanyarwanda mu gihugu nawe akaba ari umunyarwanda atuye afite gakondo yiwe atuyemo yaraje ari umushuru chef
umuhamaze igihe kingana iki
gyewe navukiye hano kuri uyu musozi
ufite imyaka ingahe
ufite imyaka 56 aha no butaka bwa gakondo bwacu icyo kora uwo musushu chef witwa Sehene uko byumva yina ntaravuka ngo yaraje wamuhaye kuza kuyobora ahitwa Runyombyi bahitaga sushofiri ngo narategeka
abone no bashaka ubutaka nabana be
ngo nabana be nabuzukuru bi
mufite ibyangombwa by'ubutaka
hey turabifite
ubu mutuyemo
turabifite ubutse ibyangombwa by'ubutaka turabifite uretse yuko hari bamwe bayiye babifatirwa kubira yuko nyine abo bantu bashaka ubutaka bayo baragambanye hari uwitwa Ntaganda akaba namwishwa we witwa Rwabutangara Imoni akaba nuwitwa Twagira Mungu Yohani niwo bitaga ngo Rionza Sumani ariko akaba yuko ngo ari uwo kwa se wabo wasehene
none si umubajije ubutegetsi bubasubiza iki
iyo tubajije ubutegetsi bwobwa ahubwo tubona yuko ahubwo bwatugurishije kuko butanaza ngo budusangi nkamya twara mutabaje turavuga ati nyakuwa meya tutabara uturenge twebwe ko turiho duturiho dusenyegwa tukaba turiho tugirwa impunzi mu gihugu cy'u Rwanda kandi president byari Kagame avuga ko nta mpunzi zikiri mu gihugu cy'u Rwanda ari umutekano niziri hanze bavuga ko zigomba gutaha zikaza mu gihugu cyababyaye ubu twebwe turaziri
abo bababwira ko ubutaka rw'abo bo batuye he
hari utuye ngo ahantu ngo isopfu uwa mwuzu kuruwe atuye ingeri. Abo bakaza kutubaza bafite aho batuye. Witwa Rwabutanga atuye ingeri.
Abasohora kangaragariza agasozi bashaka.
Nabereke niko. Hanini cyane.
Kuvuga ngo urabona reka mbaze nkwereke aho bagarukiza bi. Uwo muko bavuga. Uwo bavuga ngo Zirango zira hara hepfo urazibona hara hari mwinzu itaruzura ngo nizo ngo badashiramo izindi ngo zose zinyura hano kuzenguka no zose kuri umusozi umeze ukazenguka kuko akanyaruka meze kose bavuga kuri umusozi wose ngo ari uwabo ngo bagomba kutwara ngo se ngo yara warwo iko bo bavuga
eh wa musaza n'uyo
eh ni wo ngo
Bona basha no kugenda kubera ikintu bamumugaje.
Bamumugaje? Ako nduri gukabya.
Nta cyo
n'umuntu yagenda kumaguru no kumaboko hose.
Amapinga ari habo. Abareje kabya buboshya amaguru n'amakoje twajanye mu modoka.
Bashyize amapinga bagenda
bagareje kabya.
Uwo musaza ari impande zose.
Uramuze?
Nta.
Ura. Komera komera.
Komera.
Yego. Nitwa Eric ndo munyamakuru wa radio ijwi rya America turi muri bibazo byanyu by'amasango bimeze bibi
ko bimeze ko bwoni tvemo kandi uwaracara umutwane kwa bantu basegukuru babuki basegukuru babuki na basegukuru badahitanamo babyenye basegukuru bahanga tuyitongo ya basegukuru de turwo muyenge dirungu Wahanu mtu kwa soko kuu, na wamu sengi. Ili ni dengi.
Jambo ni ngovara afun.
Ha.
Na chibas.
Naji kona, mani naji kusha kuwati bina mkwani. Ugonjaza nje mumhora hapo hali, bati muna bja chist. Wachechu wa wosi, hawa mochinano. Na wachechu wa ruguli. Ugonjaza. Hanumwe nabonye ndazanza niruka nagenda ntinga n'urubwatsi niruka nkagende ndamenye ko bimeze gintu y'ubwatsi nyinye ko nabona abapolisi babiri maraje hagaze ku muryango hangu undi araje hagaze ku hepfo ubwo batuye hasi kirajuru ngo utanajya koze mugabo nuko nari umusaza He muramba mushaka iki ubwo muri umunota niko nabona haje batandatu babaye umunani ko baramfashe bantu yahashe maze kuntura hasi ubwo sinzi ko umupolisi wari hepfo yanjye ubwo bari bambaye inyuma hano gutyo nari mboshye amaboko ubwo njira guca mukubita umugi yikubita hasi umunsi umutirege hepfo rwa mutinda ntarwana yego kwiye sinakubeshya ngiye migiri ngizishi ya kugeza ubwo bakiri nk'imbwa baranjyanye bagiye bashyize mu modoka ubwo bahise babahamagura bagiye babiri bari bakandagiye hano bagenda bahagaze bandi babiri bari bakandagiye hano
ntabwo uri gukabya muze
oya twari kumwe ntabwo bari bamukandagiye
ndakabya si kimwe wabanze n'abagenzi ba bose bakubabuga ngo se ngura musaza ngo araho genda muruga ngo se ngo mubura ngo n'umunsi hari mundi une bakandagiyeho abantu ngo se ngo umuntu wa ngo musaza yitwa mu njuru ko
wa ufite imyaka ingahe
yo 38
wavukiye hano kuri aka gasozi
kuri aka gasozi dera turahana vukiye hepfo hari dera hari ngo mbumubona ngo
none ubutegetsi murabusaba iki muze
icyo gisaba ni ukuturenganura kuko impunzi na perezida aravuga ati impunzi nizitahe mu rwababyaye none se ubu twebwe turaba impunzi wa mutware we turahungirahe aba mbere bagiye bajya i Burundi bakabakira none ubu ntawe ujya i Burundi ubu se twebwe turajya
cyateze amatwi dusangira ijambo murumva Eric bagira ubusa ku wa mbere tariki ya 12 z'uko kwezi kwa kabiri iki kibazo cyahuruje inzego z'umutekano n'iza gisivili zijya kumva uko byifashe uyu ari mu batanze ubuhamya avuga uko inzego z'umutekano zabyitwaye ubwo zajyaga gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko undi bumvikana muri iri jwi ni bwana Meya Francois Habitegeko wa Nyaruguru
hanyuma ntabwo
mwagobotse gutanga ubuhamya agiye kubutanga bakamubuza kuvuga bakamufunga iyo bareka ntibamufunga bakumva ukuri ariho bamufungiye iki ntibamufungiye ko bumva ari buza n'ingingo
Ngo
garuka ngo urataka ngo utabarwe nandi ngo abanyamuhambara ngo nigiki kuri ngo tabaza barundi ngo niwe muturanye naraje kumwe namba nsocera zo bakecuru ngo rambura ubwo bwose bwose naraburambuye koko banshyira ha mapinga yanshyira ho ntese murameye muranjyana namba igusabwa kugenduza n'imyenda nkuraho amapinga ngo agende yizane guriho amapinga jese nabona uko nyiza wa mupolisi wasinje ngo no ko jyana mu modoka shiriwe n'abapolisi babiri ntagenda ngeze ku modoka ngurira ngurira ntigiye ngurira ese urabona uwo mboshye gutya nsita imbaraga zurira imodoka sinyuriza wowe yafashe hano afatana hano mu ntege ajugunye mu modoka njye n'abatuje ndavuga nti mwami wanjye mani iri mu ijuru ibi bintu birebe kuko ngeze irandenze ubwo naricaye muri iyo modoka mbwira na mugenzi wanjye nti dore nambaye ubusa ntagatenge nambaye yarambwiye ngo imyenda irahari ariko ntiyahagutse ngo agenda wumva ngiye gutyo ngiye nicaye ndi mu modoka nituri numva ari ibintu byandenze iby'umubabaro ntabiki nsigaye mbwira imana gusa ndi kubona nashyirwaho amapingu ungana ntya ndumva birenze uretse imana ubwo ngubwo naricaye ndituriza umushoferi araza ngo hehe ngo rucibigango ariho akongera ngo arabonetse ngo imana ishimwe kuva abonetse ubwo nagiye ko nambona umudamu bazanye nawe bamushyizeho amapingu washyizemo turicaranye nkumva ngo nagiye kubona rwose umuntu ahisha amaso y'abantu cyangwa akanabeshya ariko imana ntibeshye nagiye kubona mbona bamuzanye amaboko bayaboheye inyuma amaguru nayo umwe afashe kumwe undi afashe ukundi bakurura hasi nk'umutumba kurya uba n'abana bagendera ku mutumba barateruye barazana bamukubita n'inkoni yari yitwaje ko ari umusaza yagiye kwahira inyuma ye hari umupolisi ugenda kuba ngaho ahantu nababariye numva umubabaro urandenze numva ijuru kuguruka no kwigita birananiye ndavuga nti we mana ntakwihangana barateruye bashyira mu modoka maze gushyira mu modoka tugiyeyo na wa mudamu umusaza asanze imigera mu modoka asambagurika ndetse n'umupolisi wicaye ku ruhande arakoroka ikwita hasi kubera imigera ariho asanze ati ubwo bagize gutya y'amaguru barayegeranya bahita bakubitaho amapingu turagenda abana bashungamirije abantu bose bashungamirije tugira ngo batujyanye iremera iwacu irazamuka igeze mu kabuga kuriya musozi hirya irakata ngo ntimugende ngo aho mwijyayo ngo ni iwabo turahuriye no ku munini turagenda tugeze mu ikoni hakurya ho umusaza ati nimumpe amazi mutima uriho uranjamukana yanabwiye abapolisi nti nimuhagarike imodoka tumusabire amazi ndagenda ngeze inyaruye hariya haruguru duhura n'umwana avuye kuvoma nti nimuhagarike tumusabire amazi ntibayihagaritse b'abapolisi bose imana nisanga mbeshya izambeshya bose niko bakandagiye hano ziriya nkweto zabo uko akaryamye arambije bose bamuhagarikije turagenda tuhageze twebwe baratwinjije mu nzu abagore badukuyeho amapingu bahunabeshya navuga ngo hari umugore bakubise ngo nimugende mu gihariye umusaza barakebye bashyize mu buroko bakamara kugera mu buroko imigeri ngiyo tikutikutiku yana ati iyo munda asa
tukira umukecuru ko wari mu buroko bwawe nawe ari mu bwe iyo migeri wayiboneye
imigeri ni icyumba kirimo gutya umuntu yaba ariho agukubita ko uhazi kumunini urahazi ko ari kumunini badushyize muri irya sare irimo ibintu n'amamoto n'iki byo bafashe byose barundamo abagore twe niho badushyize
nyine se ko mutari kumwe wabwiwe n'iki
nabwo hariho ataka
nabwiwe n'iki ko ari we
ariko se urumva waba uriho uvuga nka kuyoberwa koko waba uriho uvuga nka kuyoberwa urumva agataka nyine yanasabwe
kora n'umurava
abari hanze y'ikibazo nabo hari byinshi bibaza
mbanje gushimira ubuyobozi bwageze aha ngaha kuko abaturanyi b'abantu twibaza amaherezo y'ibi bintu uko bizarangira mbega bikatujya mbega bikatuyobera bikaba bigaragara yuko koko ndamage n'abagobokeshejwe 12 batsinzwe kandi mukaba mwamaze kuvuga ko urubanza rwabaye itegeko byanze bikunze bagomba kuva mu bya bene sehene ariko ubwo ngubwo nk'umuturanyi wabo nagize ikibazo ngira ngo ahari mu nsubize kandi birashoboka ko bashobora kuba baratsinzwe kubera ko no kutamya kuburana bari bafite n'ishingiro kuko twe tubyiruka na badata babyiruka twababonaga hangaha tukumva babaga hangaha tukumva ko niho mbega kugisekuruza cyabo na hangaha ariko baratsinzwe nyine kabigaragara ko ubu ngubu bariho baba ahantu hatari ahawe
senewe niyabaheze ntabyo wumvise
mbyumva mu mateka jyewe kuko yari umuyobozi kaba nabaza nti se koko bano bantu ko batsinzwe barerekera hehe murabafasha iki se barahunga ese barajya hehe niba nta mikoro bafite murabashyira hehe
twaracyumvise biratoza cyane kuko kuva twabaho twebwe tuzi yuko ariyo gakondo yabo kuba rero ubundi sene baratsinze ibintu byadutunguye kuri ariko ntawaruzi yuko ubwo butaka bwabo bwiwe noneho bitewe n'ubujiji bw'abaturage rimwe na rimwe no kubipinga bakabura n'amikoro ibyo byagiye bituma inzego z'ubucamanza zifata ibyemezo bobo bibiri mu giturage bazi yuko nta wabanyeganyiza kora yuko bazi ko ari gakondo yabo
mu buryo bugoranye ijwi rya Amerika yabonye ibyangombwa by'ubu butaka bibitswe n'abatsinzwe aba barega bo ntabo twabonye bwana habitegeko yizeje aba baturage ko azakomeza kubafasha gukurikirana ikibazo ariko anabasaba kudakomeza kwigomeka
ubwo rero bazaze nanjye nabo yendi ku Rwanda rega rwaba ngaba kuko nibo bafite ikibazo abaze bafite ikibazo aba nibo bafite ikibazo noneho bazaze twese gye nabo twicishe bugufi imbere y'uwo muntu tumubwire ngo kabyara we waduhaye akabanza tugaturana hari noneho twumve icyadusubiza ariko ntabwo uzagenda umushyiraho itegeko cyangwa umushyiraho agasuzuguro n'ikiburi nka kiriya ntabwo bizashoboka sibyo mure bicishe bugufi ahubwo noneho nzahamagara abo bantu naba mbahamagare twongere tubisubire mu miryango ye noneho mbabwire ko baturanye ko babanye na kera hose n'akaga katarazi sibyo emwe tunarebe niba ibya mbere byashobokaga by'isaranganya bitakunda ariko ibyo ntacyo nabizeza hano ni ugusaba nta winyuma umwima hari igihe nzabafashe
ni nabyo yashimangiriye itangazamakuru
abaturage ikibazo bafite ni ikibazo cyo gusobanukirwa n'amategeko niko mbibonye kuko baraburanye baratsindwa barajurira baratsindwa bigera mu rukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe ubanza ruhagarariraho ntibajuriye ntabwo bitabaje izindi nzego nk'umuvunyi rugeraho rero ruza kuba itegeko rubaye itegeko rurarangizwa muri 2014 ariko kuva ubwo basa n'abanze kuva mu byo batsindiwe bigaragara mu by'ukuri nko kwigomeka buriya rero abaturage ashobora no kwigomeka atazi ko ari no kwigomeka cyangwa se atazi n'itegeko icyo rivuga icyo twagerageje gukora rero ni ukubasobanurira cy'amategeko ateganya kugira ngo bayumve bumve ko umuntu nawe watsinze akeneye ubutabera ikindi rero ni amakuru yari yavuzwe ariko yo akavugwa mu by'ukuri adafite ishingiro n'ubundi twari tuzi ko adafite ishingiro kuko twari twabikurikiranye bavuga ngo polisi yarabahohoteye ariko mu by'ukuri polisi yacu ntabwo yahohotera abaturage b'intege nke nk'aba ngaba ntabwo byaba ari byo ni polisi yacu ni polisi y'umwuga ntabwo ishobora gukora iryo kosa ariko kubera akababaro bafite bumva ahari avuze ati ndabekera uyu ndagira gute aricyo cyatuma yenda baguma ahantu ariko ntabwo ari byo ngira ngo barabyumvise tuzakomeza gukurikirana ikibazo cyabo tugerageze no kuganira n'abari abantu batsinze urubanza hari igihe bashobora no kutwemera bakaba babatuza ni ibintu tuzakomeza kuganira ariko nabo bahawe uburenganzira bwabo
aha niho dusoreje dusangira ijambo kuri iki kibazo tubizeza ko tuzakomeza gukurikirana tukamenya andi makuru akerekeyeho ndabashimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro mukomeze munogerwe na gahunda zacu mwari na aheka bagira ubusa naho utaha
turamushimiye Eric bagira ubusa namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose nongiye kubashimira kandi mbasaba kujya mutugezaho ibibazo bibera aho mutuye aho mukorera naho mwiga hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi
dusangira ijambo
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.